Guess who?
A bandit kucha.
The big boss.
Boy from Jellyland.
And beats music.
Slick boy.
Can't forget.
They call me the future push.
More amazing jams. ZambianJams.com.
Kushaya bwelo na staka. A blessing from you is a blessing from above. Mabwela mwambikila upon conditional love. Zambilishenu kweba nilabe kona fuma. Family comes first inangula linga puma. Celebrity panse panga ndanzi mwana. Nuko bula mapalo yenu ni shinzi wala. Nalifia kanyaba mwene nefo na kula. Shila mwale mfundi la mwefo na kula. Kwena mayo wandi na kale malika. Nanebo kondea na kale sanika. Kapunda kama palonga kale salika. Ala njimini na kumayo ale salika. Heu njimini na muga paba shala vele kwi. Mapalo yenu yengambika kumele kima.
Ukukundeya, ikini pwe palo mayo ni kalawa. Niko na fuma, nifo na kula. Hawende ni kalawa. Kukundeya, ikini pwe palo mayo ni kalawa. Nifo na kula, niko na fuma. Hawende ni kalawa.
Kutari. And then penny and ndiye pafupi. Yeah, sininga vile kele panjira. Olo kupele na kumbuyo futi. So please mayo ndelo mbako fia my blessings. Fiende wino fionse with this dream that I'm chasing. Let me be bigger than the problems that I'm facing. Bose veni chita vizinga la che amazing. Nizeli mwana siya pa mwani kulisa. Nimwa munga nitipe na kunitalisa. Chuma chisa ni kulise mutu. Nisa hivale life mwea nipitisa. So please, osani hivala mu prayer. Jende mochivo tekuli konso kondea. Muzi wacharo mochiriri chisichiri fair. Mwati mapita ni vambili wa matitea. I swear.
Yeah. Ikini pwe palo mayo ni kalawa.
Mayo.
Nifona fuma, nifona kula.
Yeah.
Hawende ni kalawa. Kukondea. Ikini pwe palo mayo ni kalawa.
Please.
Nifona kula, nifona fuma.
I pray.
Awe nye ni kalabai.
The great push.
Sipalo.